You want to start?
Yes.
Oh.
Siyahamba manje. Ngihlaba ngiphezulu eLondon. Esha.